Hi there, welcome to Shiloh Tabernacle London. We're located in Southeast London in Woolwich Dockyard, Block 1, Unit 9, Dockyard Industrial Estate, Woolwich Church Street, SC18 5PQ. Join us for our Bible study every Friday from 7:30 to 9 p.m. and you can't miss our Sunday services packed with prayer, vibrant worship and a powerful word. First service is 9 a.m. to 10:30, followed by our family service from 10:30 to 12:30. And now, for the best part, let's get into the Word.
Hallelujah. Yesu ashimwe nshuti zanjye, umugisha Kristo bane namwe mwese, abandi bubone kano kanya. Abazambonejo abumva ijwi kuri YouTube, mbanze nshimira Imana kuri abo baza bagasubscribinga, mbanze nshimira Imana kuri abo baza bagatega amatwi bakumva ijwi ry'Uwiteka. Ndabashimiye mwese abahamagara inshuti zanyu, ndabashimiye mwese abahamagara imiryango yanyu mukicarana muri za salo, muri za mu byumba aho muri ku kazi, abari ku buzi muri kano kanya. Ndabashimira Imana cyane kuko iyo muje abaje barwaye barakira, abaje barushye bararuhuka. Muri kano kanya ndagira ngo twiragize Imana, hanyuma ndirimbe indirimbo zo mu gitabo cy'agakiza, niturangiza tujye mu ijambo ry'Imana. Imana yampaye uno munsi, ndizera ko Imana iribuze kuvugana natwe kurusha uko yigeze itegura kuvugana natwe, kuko turi mu minsi ya nyuma, kuko turi mu minsi yo yegera imperuka. Rero ndagira ngo twitegure, reka duce bugufi twiragize Imana. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana itananirwa, Imana y'umugambi, Imana y'ibidashoboka, Imana y'ibishoboka, Imana yumva, Imana itananirwa, ihindura ibidahinduka, ishobora byose. Turakwiragije mu kanya nk'aka, ngushimiye inshuti, abavandimwe, abanzi n'abatanzi, abo bahamagaranye kuza gutega amatwi, abo iyo miryango yiteguye kumva ijwi ryawe. Ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mvuga ngo Mwami, ukore icyo wagambiriye uno mugoroba. Unkoreshe nk'umunwa wawe, unkoreshe nk'ijisho ryawe, unkoreshe nk'ijwi ryawe. Nciye bugufi nkubwira ngo Mana, utegeke kurusha uko wigeze utegeka gitere cy'amahanga. Nkuzamuriye abarwayi, nkuzamuriye amahanga ari mu gahinda, nkuzamuriye abo bose iyo miryango ishakisha uko ejo hazabaho ikaba itabona hirya hayo. Ndagusabye Mwami ngo ijwi ryawe ryumvikana uno mugoroba, ibyo wateguye n'ibikorwe. Mwami, iri jwi rigende ariko wowe uribanza aho rigomba kugana. Kuri abo wahamagariye kumva rino jwi, kuri abo wateguriye gukira kwabo, ibitangaza, ibimenyetso n'ibiboneke muri kano kanya twumva ijwi ryawe. Mwami, ndakwinginze he kugira uzajya muri Gehinomu kuri bano bose bateze amatwi n'ababakomokaho. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje mu izina risumba amazina yose, irya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Yego nshuti zanjye, ndenda kuririmba ino ndirimbo kugira ngo niturangize tujye mu ijambo ry'Imana. Iravuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Uyu muririmbyi ubwo yaririmbaga ntekereza ko yavuze ati yaroye hirya arora hino, abona Yesu ariwe mukunzi we gusa. Ndagusengera ngo Yesu akubere umukunzi uno mugoroba, abatamuzi, abamuvugagaho gusa, muri kano kanya Yesu aduhindukire umukunzi wacu kurusha uko yigeza umukunzi wacu. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze nta muzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarampfiriye, yaranguza mpubugingo nawe yaranyihaye none ibyo mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyuwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru kumuhanga amaso iteka bizankiza intege nke nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta ndwara nta n'ibirusha byazantanya na Yesu nta miruho nta gahinda byazantanya na Yesu haleluya uyu muririmbyi yararoye kure aravuga ati ari ibyo uyu munsi ari bizaza ntabwo bizantanya na Kristo icyo uhagazemo uyu munsi icyo uzasanga ejo ntazajye kigutanya na Kristo reka twihambire ku ijambo ry'Imana kugira ngo tuzagere kuri wa munsi mwiza ubwo tuzambikwa ikamba ry'ubugingo hari igihe hari umunsi ntarengwa aho umuntu wese azagera akinjira muri rya rembo ryaba rizaba rijya mu ijuru ryaba rizajya muri gihenomu icyo ukorera niryo rembo zinjiramo ndagusengeye nisengera ngo tuzinjire kuri wa munsi tuzinjire muri rya rembo ry'ijuru haleluya umuririmbyi aravuga ngo nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta miruho y'uno munsi yazantanya na Yesu nta ndwara z'uno munsi zose zazantanya na Yesu naje kubaganira kuri Yesu wangize kuba umuvandimwe Yesu wampinduye icyo ndi cy'uyu munsi yataba Yesu nta wakambonye yataba Yesu nta wakamenye naje kukubwira kuri Yesu witanze igorogota waretse ubwiza mu ijuru hawa muri mbi uko bavuze ngo yasize ubwiza warufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Kristo yasize ubwiza mu ijuru araza yasize icyubahiro araza kubwawe nanjye uyu mugoroba mfite ijambo ryihumure kubwira ubwoko bw'Imana yaba ari abazi Yesu yaba atamuzi yaba ari iki cyo wumva uno mugoroba waba wizerera muri nde waba wizerera muri Nyabingi waba wizerera mu bigirwamana bindi buri muntu wese ku isi hose ahafite Imana ye naje kukubwira ngo hari Imana isumba izindi Mana izina ryayo yitwa Rukundo Yesu Kristo umwana w'Imana jambo ry'Imana ravuga muri Yohana 3:16 ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye atanga umwana wayo umwe wenyine gusa w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo budashira uno mugoroba ubwo nari ndimo nshakisha icyo naganira n'ubwoko bw'Imana naje kumva rino jwi rivuga riti reka dukore imirimo y'uwadutumye hakiri kare dukore imirimo y'uwadutumye hakiri kare hari igihe Yesu yari mu ijuru ataraza kuza gupfira abanyabyaha wowe nanjye hari igihe Yesu yari yibereye kwa se ari mu byishimo, ari mu cyubahiro, adafite, adatekereza ko hari igihe cy'umusaraba kizaza. Ariko haje kubaho uwo musaraba kubaho kugira ngo jyewe nawe dukire indwara kandi tuve mu isi y'umwijima twinjire mu isi y'agakiza. Yesu igihe kimwe ari ku isi amaze kuva mu byubahiro, by'ijuru araza. Reka tujye mu byanditswe byera muri Yohana igice cy'icyenda, Yohana igice cy'icyenda aravuga ati, Yohana icyenda dutangirire ku murongo wa kane. Ndagira ngo twibaze kuko twite rino jwi ry'uno mugoroba ngo kuko Yesu yanesheje natwe tuzanesha, kuko Yesu yanesheje imibabaro, kuko Yesu yanesheje ibyaha, kuko Yesu yanesheje ingorane, natwe tuzanesha. Uyu mugoroba hari ahantu ingorane zagushyize mu gakona, zaguhagitse ahantu, urumva utazi uko ejo bizagenda, ntabwo ubona n'amasaha ari buze, ntubona ko biri yaba ari mu ijoro iwanyu ntuzi ko biri buke, naba ari mu gitondo iwanyu ntuzi ko biri bwire. Ariko iri jambo ryamfashije cyane, riravuga ngo reka nkore imirimo y'uwantumye igihe kikiri hakiri kare. Muri Yohana igice cy'icyenda umurongo wa kane n'uwa gatanu aravuga ati, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yesu aha hantu uvanye ku murongo wa mbere ni igihe intumwa ze zarimo zibaza uko byagenze kuwavutse ari impumyi. Ntabwo ushaka kora icyo twibandaho cyane, ndagira ngo twibande kuwagutumye. Niki cyatumye wakira Kristo? Niki gituma uri muri Kristo uno munsi? Itorero ry'Imana turi mu minsi yo kugaruka k'umwana w'Imana, ari hafi kugaruka. Ntabwo azagaruka ari umwana w'Imana, azagaruka ari umwana w'intama, azagaruka ari umwami w'abami. Ariko igihe yari akiri mu isi atangira kwereka intumwa ze, arazigisha ati, ndagomba gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Ni ibintu bibiri, ndagomba gukora ni ngombwa, gukora imirimo specifically imirimo y'uwamutumye. Bisobanuye ngo ntabwo azakora, aratwigisha ko adagomba gukora imirimo y'utaramutumye. Imirimo y'utaragutumye Satani ibyo gukoresha niwe utaragutumye. Uwagutumye ni Kristo. Itorero ry'Imana dukora imirimo y'uwadutumye hakiri kare. Yesu ati, ndagomba gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Urebye ku mirongo ibanza ya mbere muri Yohana igice cy'icyenda, baratangira abigishwa be bati, ese uri wavutse ari impumyi? Ni iki cyatumye ari impumyi? Batangira kubara, ese niwe wacumuye? Turi mu gihe cyo kubara ibicumuro, tugomba kubishyira iruhande tukerekeza amaso ku mucunguzi wacu. Ndakwinginze wumva rino jwi, ibuka neza ko ari igihe cyo kwitegura kuza k'Umwami Yesu. Yesu ari hafi kugaruka. Reka bahasi yata. Yesu ari hafi kugaruka. Ntabwo azaza aracyategereje ko jyewe nawe dutunganye inzira ze, tugakora ibyo yaduhamagariye gukora, byarangira akaza. Araza, ntazatsinda. Ati reka nkore imirimo. Aratwigisha itorero, abungeri, aratubwira ati, mwebwe abungeri mwumve, nkuko naje ngakora imirimo y'uwantumye, nkuko naje ngakora imirimo ya Data, nkuko naje simba umunebwe, namwe ntibumuba abanebwe. Yesu araduhamagara jyewe nawe ati, mwebwe abungeri, mwebwe abavugabutumwa, abigisha ba Bibiliya, nimwibuke yuko mugomba gukora imirimo, nimukore imirimo y'uwabatumye hakiri kare. Aravuze ati, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakosore. Umurongo wa kane, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atazabasha gukora. Haragomba kubaho igihe arimo kutubwira ati, nimugira kumenya. Itorero ry'Imana, gira kumenya. Nugira kumenya, urakora ikintu mu gihe cyacyo. Nudakora ikintu mu gihe cyacyo, ejo uzakora ikintu kizaba kitagomba gukorwa muri icyo gihe. Noneho birasobanura iki ngo hari igihe hari hari akazi tugomba gukora muri icyo gihe hari no kumenya yuko uwo dutumiye arimo arakorana natwe. Yabwiye Mose, Mose yakomeje kumutitiriza mu gice cya gatatu, umurongo kuva ku murongo wa 12 kugeza kuri 15 aratitiriza abwira Imana ati mbese nzababwira ngo urinde, arabwira ati genda ubabwire ngo nduwo ndiwe. Cyari igihe kitoroshye kuri Mose yarimo yitaba guhamagarwa. Hari umuntu uri hafi kwitaba guhamagarwa, uri ahantu urasa n'ufite ibise nk'umugore uri kunda, uri hafi kubyara umuhamagaro ariko harimo ubwoba, ariko hirya no hino ntufite ugufata ku kuboko. Ihambire ku ijambo ry'uwaguhamagaye, ibuka bya bindi byo yakubwiye. Igihe wasengaga icyo yakubwiye aba ari cyo ugendana nacyo, apana kugendana n'icy'umuhanuzi. Umuhanuzi yaje gusohoza icy'Imana yakubwiye, ntabwo mpakanya ubuhanuzi. Nanjye ndi umuhanuzi, namwe murabizi, kuri abo bagiye babona imbuto z'iby'Imana yantumye murabizi. Ariko icyo Yesu avuga ati iki ni igihe cy'abantu banjye, iki ni igihe cy'ubwoko bwanjye gukora nk'uko nakoze. Yesu yaraje atubera urugero, yaraje ntiyatinya umusaraba, yaraje ntiyanebwa kugendesha ibirenge. Hari aho yagendeshaga ibirenge, hari aho yirirwaga yirukankana n'intumwa ze agenda avuga ubutumwa bwiza. Nta modoka tubona yamutwaye, nta ndege yuriye, nubwo twavuga ngo icyo gihe ntabwo cyari igihe cy'indege, ariko aho mu gihe cye yakoze neza. Yesu arabwira itorero ijwi ry'ubuhanuzi ryanziye, ubwo nasomaga Bibiliya bwo nigaga ijambo ry'Imana ngo nidukore imirimo y'uwadutumye hakiri kare, kuko hariho igihe cyo tuzaba tudashobora gukora. Aravuga ati nimukore hakiri ku manywa, kuko ijoro niriza ntago muzakora. Arangije aravuga ku murongo wa 5 ati nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Twese dufite umucyo w'isi kuba mwakiriye, dufite umucyo wa Kristo muri twe, kuko Kristo niwe mucyo w'isi ari muri twebwe. Ati reka nkore imirimo y'uwantumye hakiri kare. Ndagira ngo mbasomere muri Yohana nanone umurongo igice cya kane Yohana tuve ku murongo wa 33 tugere ku 34. Aravuga ati 33 tugere kuri 34. Abigishwa be baraza barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye icyo kurya? Nanone ni ikiganiro cyari hagati ye n'intumwa ze. Intumwa zivuga bati twiriwe tugenda twakoze hariya, twakoze hano, ese araza kurya iki? Bavaga mu mudugudu bajya mu wundi, batekereza ko Yesu, baratekereza bati arashobora kuba ashonje. Aravuga ati reka ntangire kuri 31 kugira ngo mwumve neza. Ati batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ifunguro. Abigishwa be nubwo bari kumwe na Kristo, nubwo bagendanye nawe, bagendeye mu presence y'Imana, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ryigeze ryicara muri bo. Turi mu rusengero ariko ijambo ry'Imana turaryumvira mu rusengero ariko ntabwo riri mu mitima yacu. Ibyo yakoraga byose yarimo abigisha. Icyazanye Kristo mu isi ni ukugira ngo twe kurimbuka, tube abera nk'uko yeze, kandi dukore imirimo nk'uko yayikoze. Ijambo ry'Imana yavuze ngo abigishwa be batangira kumubabarira mu by'umubiri. Hari igihe cyo twirirwa intumwa z'Imana, abakozi b'Imana, bagenzi banjye, tubaye mu mubiri kenshi, tukaruha mu mubiri, tukababarira mu mubiri. Ntitwibuke yuko turi abanyamwuka. Reka twirukanke duhamagara uwaduhamagaye, hanyuma adufashe kumenya ibihe byo turimo. Murongo wa 32 arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Muri makeya, ibyo kurya byanjye namwe bibe ibyo kurya byanyu. Ati ibyo kurya byanyu byo muntekerereza si byo byo kurya byanjye. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Igice cya 4 John chapter 4 verses 34. We have started from verses 31 to, now we are at verses 32. arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi ibyo kurya Yesu yavugaga ni ibihe ibyo kurya bitagaragara ibyo kurya bitari iby'imyumbati ibyo kurya bitari inyama nyamacoma ibyo kurya bitari gahunga ibyo kurya bitari ibishyimbo ati mfite ibyo kurya byo mutazi. In other words, arabwira intumwa ze ati ibyo kurya byo ndimo ndya mu byo mukwiriye kuba murya muri kano kanya ntimumbarire mu byo kurya byo murya kuko jyewe sindi nkamwe namwe nimuve mu by'isi mwinjire mu byo ndya. 33 arababwira ati abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya baracyakomeje. Yesu aratubwira ijambo tugakomezaho tukarenga waba ufite isezerano Yesu yavuganye nawe yaba yarakubwiye ati nzagukiza indwara wabona umubiri ukomeje kuba mubi ukomeje kubabara ukumva ntahari arahari kuko uwavuze niwe na n'ubu aracyakomeje. Yabwiye Mose mu gice cya 3 cyo kuva ati genda ubabwire ngo nduwo ndiwe kandi nawe nzabana nawe from generation to generation. Igice cya 3:12 kweza kuri 15 Exodus chapter 3 verses 12-15 aho ni usanga Imana ivugana ikigano kiri hagati ya Mose n'Imana arimo aramutuma nawe arimo aramubaza wagira kanyu kabaza Imana ese Mana ibyo wantumye ko mbona bitagenda ese nabihagarika nkabanza nkumva ijwi ryawe ese itorero narikinga nkabanza nkumva ijwi ryawe niba bisaba ko rikingwa rikingwe kugira ngo uzinjire ijuru niba bisaba ko umuhamagaro w'intumwa ubanza uhagarara kugira ngo uzinjire ijuru uhagarare. Iki nicyo gihe cyuko tugomba kurobanura ibishimwa mu bigawa kugira ngo duse na Yesu nkuko yaje akumvira se. Umurongo wa 34 yarababwira ati Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye arimo kubasobanurira yatangiye abwira ati ibyo kurya byanjye si ibyo murya ibyo murya si ibyo ndya tero ry'Imana ibyo kurya byacu by'abakristo si byo by'isi. Ese twijuse iki torero ry'Imana twuzuye iki bo bari buzuye ibyo kurya by'umubiri batereka tumuzanira akanyama rehe baba we yavuye mu mudugudu w'irunaka ese turabigenza gute Yesu ati ibyo kurya byanyu ibyo kurya byanjye si ibyo byanyu. 34 arabasubiza arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ahangaha we cyandi yavuze ngo ndagomba gukora it is a must I must work the work of the Lord as it is still day time. Ndagomba gukora ibyo kurya by'uwantumye ndagomba gukora imirimo y'uwantumye none harimo kutwereka ati ibyo kurya byanjye nibyo bituma nkora imirimo y'uwantumye kumvira se nicyo gituma halelibo koshikaya kumvira se nibyo bituma akora neza akarangiza neza kuko Yesu yarangije na uzarangiza nanjye nzarangiza kuko ashiye abaha kuko Yesu yumviye se nawe niwumvira umwuka wera na uzarangiza neza nanjye nzarangiza neza. Nsubira mu murongo wa 34 Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. The food I am eating now as I'm with you at this moment it is to do the will of the Father. It is to do the will of my Father. Ibyo kurya yaryaga yaribe yaratwi arimo aratwigisha ati ibyo kurya mukwiriye kuba murya igikwiriye kuba kibatera inzara muri kano kanya ikalama sontoloboshikataya manri brozikata igiri kahata lamaha icyakabaye kibatera inzara icyakaraye gituma mudasinzira ni ugukora ubushake bw'uwabatumye. Haleluya lebo siyabahaya hari umuntu Imana irimo ifasha kugira ngo akore umurimo wamutumye hari umuntu Imana irimo ifasha kumwibutsa aho yamuvanye kugira ngo akore umurimo we agishobora gukora agishobora kumva no kurora. Icyo gihe Yesu abwira intumwa ze yarabaroye asanga buzuye umubiri kuva indani n'inyuma buzi umubiri arababwira ati inshuti zanjye ibyo imeza yanjye njyewe nsangira na data iyo nkoze imirimo ya data ndijuta kwijuta kwitorero no kumvira uwadutumye kuko abasitiri abahaye hoshi babakaye ko shili kaya haleluya kwijuta kwitorero no kurya no gukora ubushake bw'Uwiteka mbese icyabwira itorero uno munsi mwumve ubuhanuzi inshuti zanjye intumwa abungeri abigisha ba bibiliya nimwumve bavuga butumwa kwijuta kwacu icyaturaza ubusa ni uko twaba tutakoreye tutakoze gushaka kw'Imana nidukora ubushake bw'Imana tuzijuta muri make nitukora ibyo waduhamagaye mu gihe gikwiriye mu gihe nyacyo tugakora ibyo waduhamagariye gukora tuzijuta impamvu dushonje impamvu dushonje ibyo kurya by'isi nuko ibyo kurya byo Yesu yariye akiri mu isi nuko tutarimo atari byo turya Yesu ati dore ni murore naje gukorera data ntacyo nzakora atambwiye ibyo kurya byawe ibyo kurya byanjye ibyo kurya byanjye muri kano kanya ni ugukora imirimo y'uwantumye kandi nkumvira icyavuga Yesu yabanye na se ubwiza bwa se bwabanye nawe Yesu yageragezaga guhumura amaso y'intumwa ze umwuka w'Uwiteka arimo araduhumura amaso njyewe arimo yarangije kumumura ubwo nasomaga rino jambo ubwo nabazaga Imana nti mbese nzana iki ubwoko bwe bukeneye iki aravuze ati ntago tugomba gusonzera imyumbati ntago tugomba gusonzera pizza ntago tugomba gusonzera amazu y'isi amamodoka meza ni byiza byose atari ikizadushonjesha nuko tuzakora gushaka kuwiteka Halelebo shikaya uramye imana yawe aho uri hose kukazu yizamurira icyubahiro ati gusonza kwanyu kube gukora ubushake bwanjye Yesu ati ntacyo nakora keretse ati nzara yo mfite itero ry'Imana tugira inzara reka tugira inzara tuha dusonze kubw'ubwiza bwayo dusonze gukora ubushake bw'Imana likara makose may our hunger rika makose kaya may the will of the Lord become our hunger haleluya bahatili bahaya Remeka bahaziri kahaira hari umwongere umwe hari umukozi w'Imana umwe Imana iri mitabara kuko inzara yari ikwishe ari yibizaba hejo ariko wibuke yuko inzara tugomba kugira niyo Yesu yagize inzara yo gukora gushaka kwa se haleluya ha shikara baba icyubahiro kigusubirire data halebo sikiririyandra brozi katsaya icyubahiro ni cyawe data wo mwijuru Aravuze ati arimo kutwereka icyatumye agira inzara yaho yari iri nahangaha ku murongo wa 35 mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi ane isarura rigasohora dore ndababwira nimwubure amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe umusaruzi ahabwe ibihembo ateranirize imyaka ubugingo buhoraho ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe Yesu Kristo mwibuke yuko twebwe turi abasaruzi Yesu niwe mubibyi muri twebwe yadutumye ku isi yaje nk'umubibyi atubiba mwimbuto ze Yesu Kristo niwe mbuto niwe dufite ndimo ndabiba hari uwo urimo akira ijambo muri kano kanya hari wakira imbuto yo gukira hari wakira imbuto yo gukorera Imana hari wakira imbuto yo guhaguruka akajya gukora Yesu arabereka kuri uwo murongo 35 ati igitumye mfite inzara ni iki ndashaka ngo mwige gukora ubushake bwa data mwige gukora nkuko ndimo nkora ubushake bwa data namwe nimva mvuye mu isi dore amasarura umusaruro ureze the harvest is ripe ati noneho ninde witeguye kujya gusarura ati ntimuzi ko hasigaye mu gihe cyararimo hari hasigaye amezi ane kugira ngo bagire gusarura habeho umusaruro hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi n'ibyumweru mu 2020 mu isi ya corona mu isi yo kubabara mu isi yo kudasarura ariko Yesu ati ibyakababujije amahoro ntibibi bya corona ntibibi by'indwara mu rwaye ibyakatuvunnye bye kuba ibi ngibi bivuna bisi ibibavuna muvunwe nuko muzaba mudakoze gushaka kwanjye ubwo muzaba mudakoze ubushake bwanjye mujye mumpamagara Yesu ati ibyo kurya byanjye ni ugukora gushaka kwa data no kurangiza imirimo he kila bahaya hariho gukora no kutarangiza hakabaho gukora no kurangiza Yesu arigisha intumwa ati ibyo ndimo nkora nimunyigiraho muzarangiza ati kuko boshikaya likana namahaya ati kuko narangije namwe muzarangiza ndabwira itorero rya Kristo kuko mwara kuko Yesu yarangije natwe tuzarangiza nitugendana nawe ndagira ngo dusome arababwiye hariya ati yabanje atubwira ati ni ngombwa ko nkora imirimo y'uwantumye hakiri kare kuko hari buri gihe kiri hafi kwira yavugaga ku rupfu rwe ndakora vuba kuko ngomba kurangiza mishone hano aratubwiye ati ndagomba gukora kandi nkanarangiza tujye mu gice cya gatanu cya Yohana nanone gice cya gatanu cya Yohana Yohana gatanu Yohana gatanu dusome imirongo nk'ibiri dutangire kuri 17 ndaza gushaka umurongo wa 19 ariko dutangire kuri 17 katurore gatanu ndongera ku ndagira ngo nongere nshimangire rino jambo umwami Yesu yampaye kugira ngo rize rikomanga imitima yacu tuve aho twari turyamye tuve aho twari dusinziriye twongere dukore imirimo y'uwadutumye bukiri kare aravuze ati reka dutangirire kumurongo wa 16 nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato abayuda ko babonye Yesu natwe tutirinze twamubona nk'uko abayuda bamubonye Yesu yaje gucungura abari mu isi yaraje abiba imbuto mu itorero abyara itorero riravuka araripfira ararizukira aduha imbaraga z'umwuka wera niyo mpamvu mwitaringi mu gice cya mbere kibyakozwe n'intumwa arababwira ati ntimuzave muri wa murwa kugeza mumaze kubona imbaraga z'umwuka wera ntacyo muzakora keretse maze kubaha instructions ntacyo muzakora keretse maze kubuzuza imbaraga z'umurimo ntabwo Yesu ntawe Yesu atuma atamuhe ntamuhe imbaraga harabaho ijambo bakagenda harabaho imbaraga bakagenda bagakora abayuda bari barasakuzaga nk'uko n'uyu munsi hari abasakuza ese uriya ni intumwa ese uriya ni umuhanuzi koko ese uriya koko ni Imana yamutumye gutangira itorero ibyo birahari ibyo ni akajagari n'abayuda barabikoze ibyo Yesu nibyo yavuga ati ibyo ntibibavune muvunwe n'uko muzaba mudakoze gushaka kwanjye haleluya umwami Yesu ahabwa icyubahiro murongo wa 18 asura 17 aravuze ati ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora Yesu arabasubiza ati ndakora na data arakora ikitorero ry'Imana mwuka wera cyakomeje kumbwira ngo nkangurira itorero ry'Imana ari igitorero ari wowe nawe uri itorero ati genda ukore ubabwire nk'uko nakoze bongere bibuka imirimo nakoze ku isi ati nk'uko nakoze nabo ariko bakora haleluya umwami Imana ahimbazwe icyubahiro kimugarukire wa wundi wadupfiriye akatuzukira wa wundi wemeye gupfira ku musaraba arangije aravuga ku murongo wa 18 aravuga ngo nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo murongo wa 19 Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byakora. Haleluya torero ry'Imana hashede bahaya halele kai bahura ayayaya. Ibi ni ibintu, iri ni ijambo riryoshye, iri ni ijambo rizana ubyutse, ryankozemo, ryambyukije aho nari ndyamye, ryambyukije aho nari negamye, mfite inzara y'ibyisi, nongeye kugira inzara y'uwantumye, nongeye kugira inzara yo gukora ubushake bw'uwantumye. Aravuze ati, hariya ku murongo wa 17 aravuze ati, uko data akora, nanjye ndakora. Ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Muri make arababwira ati mwebwe mwa Abayuda mwe ubwo mumbona ha ndi ambasaderi wa data, ndi umwana naraje. Ndetse ati kubanyakiriye mu gice cya gatatu umurongo ku gice cya mbere cya Yohana 12 atabo bose bamwakiriye bahawe uburenganzira, bahawe ububasha, bahawe ubuntu, bagiriwe ubuntu bwo kwitwa abana b'Imana. Umurongo wa 17 mu gice cya 5 ati ariko ntago murabimenya data arakora nanjye n'ubu ndakora. Kuva data nyemereye kuza mu isi, kuva nemeye kwitaba, arakora ni ukora muri je. Rikaba santo robozikata malilili mandra bro zidibakata rika hasatsalian rabro. Itorero ryawe mwami, itorero ryawe gitare, nirihaguruke dukora imirimo yawe, dukora imirimo yawe bukirikare, dukora imirimo y'uwadutumye. Ndakwinginze mwami, itorero ntirikaruhe, ntirikavunike mu minsi y'indwara, tugire ubushake bwo gukora ubushake bwawe. Hayile baya, thank you Jesus. Urakashilili bahaya, urakoze gitare. Murongo wa 19 aravuze ati Yesu arabasubiza ati nukuri ntacyo umwana yakora keretse se akoze, abonye byose akora. Tugenderere ku haleluya haleluya hatili bahaya. Yesu arimo kutwigisha ati nimunyigireho. Torero ry'Imana bungeri munyigireho. Abaramya munyigireho. Kuko nimunyigiraho muzanesha nkuko nanesheje. Nimwumvira umwuka wera namwe muzanesha nkuko numviye data, namwe munyumvire guca mu ijambo ryanjye, namwe munyumvire guca mu mwuka wera. Niyo mpamvu nabwiye intumwa zanjye ubikorwa mu byakozwe n'intumwa ati ntimuzave muri uyu murwa kugeza mwambitswe imbaraga z'umwuka wera. Kuko imbaraga z'umwuka wera zabanye nanjye aho nagiye hose njya, nagiye nkora imirimo myiza kandi ibimenyetso n'ibitangaza byagiye imbere yanjye. Turangize gutya, ndi hafi gusengera itorero ry'Imana n'umurimo w'Imana ku isi. Hasheti labakusi libakaya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka twibaze ku bintu byonganiriye nangwe ku bw'umwuka wera. Twatangiye tuvuga ngo Yesu avuga abwira abigishwa bati I must work the work of the Father, the one who sent me, the one who called me, the one who strengthens me. Dilibakaya atuwo niwe ngomba guhanga amaso. Niyo mpamvu Abaheburayo 12 umurongo wa 2 n'uwa 2 ati mutumbire amaso yanyu, torero ry'Imana amaso yanyu ahore kuri uwo watangiye umurimo mwiza muri twe, watangiye uwo watangiye kwizera muri twebwe, uwo watangiye agakiza muri twebwe kandi uzakarangiza. Kuko yarangije natwe tuzarangiza. Aleboshyaka bakozi b'Imana bagenzi banjye, nje kubabwira ngo kuko yanesheje natwe tuzanesha. Noneho twige ibintu byatumye anesha. Icya mbere yakoranye na se, ntacyo yigeze akora ise atamubwiye. Icyo nicyo cya mbere, gukoranana n'umwuka wera, gukorana n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Icya kabiri ati iki ituma mfite inzara. Aratwereka ati ikibabaje data nicyo kimbabaje. None haravuga ati torero ry'Imana ikimbabaje aricyo kibababaza. Ikibabaje Icyobaje data wa twese umwana n'umwuka wera nuko abantu barimo barimbuka batabonye agakiza. So icyo nicyo kibabaje Imana. Umwuka wera niyo mpamvu akomanga aba evangelist musohoke mugende ujye kuvuga ubutumwa. Mugende mubwira barushye, mugende mubwira baremerewe ngo Yesu arabakeneye. Atereka nkora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Ndakangurira itorero ry'Imana kuko naritumweho, ndakangurira abataramenya Kristo kuko nabatumweho ngo nimuhaguruke. Iyi ni iminsi yo gushaka Imana, ni iminsi yo gushaka waturemye. Umuremyi wacu aradukeneye. Ndenda gusengera ubwoko bw'Imana, ndenda gusengera amahanga, abayobozi b'ibihugu n'ibihugu. Nkurikije Zaburi igice cya kabiri umurongo w'umunani aravuga ati, nimunsaba amahanga nanjye nzayabaha. Turagira ngo uno mugoroba aho uri hose ufatanye nanjye dusaba ibihugu kugira ngo Imana ibigomorore, ibyisubize. Yisubize abaperezida, yisubize abami, yisubize n'abamikazi, yisubize abakozi, ibigarurize imitima yabo. Turakoresha Zaburi igice cya kabiri umurongo w'umunani ati, nimunsaba amahanga, mwami tuzamuye amajwi yacu tugushimiye ijambo duhaye. Ngo turagomba gukora igihe kikiri bugufi hakiri kare. Aha niho kare hacu. Rekila basoli bakata, tugusabye amahanga n'abategetsi b'amahanga tukugira ngo bakugane. Mwami dusabye umutima wawe ngo umanukire kubategetsi b'ibihugu n'ibihugu. Tugusabye umutima wawe ngo umanuke nk'uko wamanukiye muri jyewe n'abanteze amatwi bakwakiriye. Haleluya. Rika basonda rabruzika, waravuze ngo icyo tuzagusaba cyose mu izina ryawe ngo tuzagikorerwa. Niyo wabivuze muri Yohana 14 umurongo wa 17 mu butumwa bwiza. Tugusabye imitima y'abategetsi n'ibihugu, tugusabye imitima, umutima wawe. Turakomanga ku mutima wawe ngo numanuke nonaha umanukire imitima y'abategetsi n'abategetsi nabo bategeka. Oh haleluya. Nikalama huzi katalama lika yandra brozikaya. You said in your word that we should ask of you nations. Lika ndra brozikataya. Tugusabye abami n'abamikazi, tugusabye abategetsi n'abafasha babo, tugusabye ngo ijambo ryawe rigende ku mitima y'abami, y'abamikazi, y'abategetsi n'abo bategeka. Ibihugu bikugane mwami. Turagushimye ko ibyo bikoze ni mu izina rya Yesu. Mana tukuzaniye abarwayi ku isi hose, abo tuzi, abarwaye indwara zo tuzi, abarwaye zikira zidakira. Mwami nkuzamuriye ubwoko bwawe. Malika lamandrobro zikataya. Mwami ndagusabye ngo ukize indwara. Waravuze ngo nitukwizera tuzakora imirimo no kurusha iyo wakoze. Mwami ndakwizeye ko ikiganza cyawe kigiye gufata ku buri murwayi wese, umwana, umukuru. Mwami ikiganza cyawe kigere ku barwayi ba corona, kigere ku ba kanseri, kigere ku barwaye sida, kigere ku barwaye malaria, kigere ku barwaye za sinuses. Malika shaya bakire mu izina rya Yesu. Turabitegeka mu izina rya Yesu risumba amazina y'izo ndwara zose. Iyo abo barakize mu izina rya Yesu. Mana tukuzaniye imfungwa z'umubiri n'imfungwa z'umwuka. Abafunzwe mu isi y'umwuka turatuma ijambo ryawe. Muri Yesaya 55 umurongo wa 11 ngo utume ijambo ryawe ntirigaruka ubusa, ngo ahubwo rigakora icyo ritumiye. Ntumye ijambo ryawe mu mfungwa, mu mbohe ziboshywe mu isi y'umwuka, ziboshywe zitabona, izo mpumyi nizihumuke, ibyo bipfa amatwi mu mwuka nibyumve, ibyo biragi mu mwuka nibivuge, ibyo bimuga mu mwuka nibihaguruke mu izina rya Yesu. Muhaguruke mugende gukora imirimo y'uwabatumye. Muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nkweretse imfungwa, nkweretse imbohe zirimo abavandimwe banjye Ngami nabandi hirya yabo nkweretse Tom my brother nkweretse my brother in Rusagara ndabakoherereje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nabavandimwe babo bose nababakomokaho nabandi ntashobora kuvuga amazina ariko wowe uzi nohereje amaraso ya Yesu Kristo muri prison y'u Rwanda mwami agakiza kagere ku mbohe akashirira ibokose nsabye agakiza kagere ku mbohe agakiza kagere ku mbohe agakiza kagere ku mbohe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti agakiza kabohore imitima harababoshwe harabakirijwe muri prison abona bubuzuza imbaraga abo bose bafungiranywe mwami ufite imbaraga ufite ububasha n'ubushobozi bwo kubabohora mwami ndakwinginze izo mbohe zose ziri ntabwo nakwikunda cyane ngo mvuge mu Rwanda gusa mwami hari imbohe ziri muri kino gihugu ziboshye hari imbohe ziri muri Amerika hari imbohe ziri muri Australia mwisi hose izo mbohe nizibohoke yaba mbaza amazina ntabazi mwami wa urabazi uri imana iroraho ntarora uri imana ufataho nafata nohereje ijambo ryawe ribohore ijambo ritange ihumure mu mitima y'imbohe ijambo ryawe ritange ihumure mu mitima y'imbohe z'umwuka n'iz'umubiri ndakwinginze gitare izina ryawe nirizamurwe mu mitima yabo bantu Mana uri imana y'abanyarwanda uri imana y'abarundi uri imana y'abumva runo rurimi ndagusabye ngo iyo miryango idasinzira kubw'ababo baboshywe nohereje ijambo ryawe riruhura nohereje ijambo ritanga ihumure ikaraba sontorobo ziribika ijambo ryawe ndabikora kuko wantumye iyo utantuma mwami simba nakabikoze urakoze gitare urakoze ntare y'umuryango wa Yuda nsabye amahoro mu gihugu cyambyaye sabye amahoro mu gihugu cy'umurage wampaye amahoro mu Bwongereza amahoro mu Rwanda amahoro mu Burundi amahoro amahoro muri Afrika muri Uganda amahoro amahoro ku isi hose mana ndavuga amazina y'ibihugu bimwe byo shobora kwibuka ariko wowe amazina y'ibihugu byose amazina y'abategetsi bose ari mu kiganza cyawe imitima yabo ni wowe wabashyizeho komeza ubereke icyo gukora iyo baba badashobora kugira kumenya iyo bagana komeza ubereke icyo gukora iyo baba bashobewe na cyane mu gihe cya corona abantu bose bari confused fasha abayobozi fasha aba scientists fasha abakozi bawe bo wagishyira ku mirimo itandukanye urakoze gitare urakoze ntare y'umuryango wa Yuda ni mwizina risumba amazina yose dusenze twizeye amen ndagusabye ngo wowe waruteza amatwi wowe wari kuri no murongo urora ndagusabye ngo aka ka video ukohereze hose aho ushobora aho bumva runo rurimi mugisha wa Kristo bane namwe abarwayi mwakize mu izina rya Yesu Yesu Kristo ari kumwe namwe imbaraga za Kristo zikomeze kubana namwe ndabakunda Shailo Tabanako turi kumwe namwe mu isi yo gusenga mukomeze kuduha ubuhamya abaduhaye ubuhamya kera ababuduha ubu ngubu mukomeze muhagararane ijambo ry'Imana mugisha wa Kristo bane namwe amen
Thank you so much for listening to this sermon, and I know you've been blessed. For more information about Shiloh Tabernacle and other sermons, please visit our website www.shiloh.org.uk. And don't forget to follow us on all our social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook at Shiloh LDN. Once again, that's at Shiloh LDN. You've been listening to Shiloh Tabernacle London, changing lives, building dreams. Until next time.